Yeah. usiwe na roja, usiwe na dukuduku, usiwe na dukuduku. Dogo 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 nini? Dogo 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 nini? Dogo 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 nini? Dogo 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 nini?
S'envoile, est plein d'étoiles.